lwa kubera nze mwaganibwa lwa kubera nze mwakubibwa lwa kubera nze wajogebwa lwa kubera nze Yesu tewali yakwekala omukwano gwo gwe wandaga mukama Yesu tewali yalinga gwe Yesu tewali yakwekala
Sunny day.
Yahweh.